الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم abalabi befa balungi abomukutugwa fegu no muganzi Rauda Islam Media tuongere okubaniriza mukanyumiro kaffe kano akebibuzo ebikwatagana ku ddiini y'owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala tetujja kukoma ntakera kubeera nga tuweebaza ebbanga lye mumala nga mwana wattu mwerekereza mututeekamu akasente mwana wattu okubeera nga mutugoberera ekyo nno mwana wattu kya bbeeyi tusaba owekitiibwa Allah abeere nga atumalira
amin.
Nzirako okwebaza abateesiteesi b'enteekateeka eno ya Rauda Islam Media okubeera nga mwana wattu baatandikawo omukutu guno gw'okubeera nga basomesezaako obusiraamu nga tebalina kirala kyonna kyonna kye banoonya okuggyako okulaba ng'omwana Adamu bamalawo obwetaavu bw'omwana Adamu n'okwekwasako omwana Adamu ku lunaku lw'enkomerero embeera y'okugamba nti nze saategeera saamanya mwana wattu eyo babeere nga bagimalawo saba owekitiibwa Allah naye nabo abeere nga abajaza khayiru
amin.
Mu studio siri nzekka ndi muno omuwalimu waffe ntakera gwe tubeera naye pulogulaamu yaffe eno era nja kutwala omukisa guno abeere ng'alamusa ku balabi baffe aba Rauda Islam Media ssebo omuwalimu tolera ku balabi baffe salaamu.
Inna alhamdulillah نحمده ونستعينه ونستغفره أعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له وصلوات الله وسلامه على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد أبولي زبا روضة إسلام ميديا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
Waalaikum salaamu wa rahmatullahi wa barakatu. Oyo mwalimu waffe Sheikh Abbas Ssenkuba Ssonko w'omutala gwe nga mwana wattu gwe tugenda okuba nga tutambula naye mu pulogulaamu yaffe eno enganzi y'okubeera nga mwana wattu abalabi baffe abalungi babuuza ebibuuzo ate ne baanukulwa. Sheikh awatali kumala budde
enam
Omusiraamu agamba nti muzadde wange ansaba ssente ez'okukozesa naye ng'agenda kugulamu ekintu ekiri haramu abaffe nkola ntya?
Muzadde asaba ssente za kukozesa agenda kugula kintu nga kya haramu nkole ntya? Bw'otegeera nti esisitimu ye gwe mubuuze bwetaavu bwakola ki
bwalina
otandike bbuleeta oleke kumulekera sente zisobola kugula kintu ekyo kyakola ki
kiri haramu kyayagala
kyayagala lwaki? Nti onaaba tumuyambyeko ng'ate Allah aga nti wataawanu
alal birri wattaqwa
bw'oyambanga ku muntu muyambeko mu bulungi ne bw'oba nga si musiraamu naye tumuyambako mu buki
mu bulungi
wala taawanu alal ithmi
waludwani
waludwani tetukkirizibwa kuyamba ku muntu kukola zambi na kukola adawa udwan tutegeezaamu adawa bulabe Allah yagaana so bw'oba agenda kugula mwenge masalan oba tomuyambyeko kuki omuyambye kukola zambi kati teeka we nteekateeka nga bw'akubuuza ensimbi omugamba kitandika okuzinyigamu siraamu bukkiriza wabeerawo enteekateeka ey'okukola haramu okubeera ng'onyigamu wadde omuwa emitwalo abiri ng'ogimuwa n'otegeera ni bw'ogimuwa agengera n'agwa ku ki
ku kkubo
kkubo siraamu bukkiriza okunyigamu nomugamba nti munnange maama taata ensimbi ennaku zino zeekuttemu naye nga tezeekuttemu lwaki nga nti njagala ombuulira ebiri essential nja kgenda mbisasule genda kudduuka n'obisasulayo n'abeera ng'abikola ki abijjayo oba ŋŋendera wagundi oyo bw'anaaba afunye nja kumusasula enaaba nfunye nja kumusasula n'okozesa enteekateeka efaanana bwetyo okwongera okuyamba ku mukadde oyo kiba kitegeeza bambi Allah tannaba kumuwa hidaya kutegeera bukyamu bwaki
bwansonga eyo
so ala kulli halin tetukkirizibwa kubeera nga tugenda mu maaso n'okumuwa ensimbi ezo eziyinza okumugenda mu maaso nga zimuwaki zimukozesa obwononefu wallahu ta'ala alam
nam barakallahu fikum shekhe muganda waffe tukakasa nti ekibuuzo okitegedde era tusaba owekitiibwa Allah abeere nga atuwaamu obulungi embeera efaananako bwetyo sheekha omusiraamu abuuza ti omufere mu busiraamu alamulwa atya
obufere tutegeezaamu omuntu akozesa amagezi okubba abantu kozesa amagezi bwagira bw'ati n'akubba abeera mubbi oyo abeera mubbi atakubbisiza atabbisiza maanyi
bano abaferera ku masimu
era ajja n'agamba nti nfunye obuzibu wano nteekeraako nusu emitwalo ebiri onno aba ayitidde mu kusaba naye waliwo aleeta ekikajjo n'akugamba nti zaabu
oli najja n'agamba nti ekikajjo kikajjo kino kyolaba
zaabu mukaviira nekinyirira nga zaabu
Allahu akbar
wamalala akiguza emitwalo abiri oba miliyoni bbiri laga nti yanguwa ate saagala olageko muntu genda otuuka ewaka nga kikajjo kyeyatadde muki aba akubbye nga takozesezza maanyi akozesezza ki
bano abasuula ebibaluwa
waliwo n'abafeera abalala nga bafeerera mu ddiini beeraga nti nze ndi musawo wa ddiini era nsomerera abantu naye nga aslan ne bwomuwa qur'ani awo gisoma tasobola najja n'akufera kati abantu abafaanana bwe batyo ba alu tazwir okuumayo obusiraamu oba gavumenti shariya y'obusiraamu bwe bakwatako kaadi abawa ekibonerezo kyaba ayagadde kaadi abawa ekibonerezo kyaba akoze eki
kyaba
ayagadde wallahu ta'ala alam
barakallahu fikum muganda waffe yabuuziza ekibuuzo kino namba bbiri mu butuufu ndowooza okitegedde nti omuddu oyo abeera mubbi mwana wattu era kaadi wamukwatako oba n'ategeerwa mwana wattu ateekeddwa okubeera ng'aweebwa ekibonerezo sheekhe ono yali abba ebintu by'abasiraamu oluvannyuma n'akola tawuba naye ayagala n'okuzzaayo ebyo byeyabba eri bannyini byo wabula ekizibu takyabajjukira n'omuwendo gwe yababbako
akola atya omuntu oyo kati okusooka kwa byonna agende yeenenya eri Allah azza wajalla kyokubiri tujja kwongera okulambuliza tawuba y'omuntu afaanana bw'ati yezimu ku tawuba enzibu abawalimu ze basomesa naye insha allahu taala omulundi ogujja tujja kukitandikirako waliwo byenjagala nange okwongera okunoonyereza ku tawuba eyo naye nga yeemu ku tawuba ekyasinze okubeera ki okubeera enzibu wano waliwo ekyokwebulira kinene gye tuli nti omuntu yenna alina kyali azaamaanyi eri omuntu weegendereze kuba ekiseera kijja kutuuka nga oyagala okukola tawuba nga tokyalina busobozi bwa kukola ki wajjukola ng'oli mumatigga nga muganda waffe naye tujja kumuwa ekyokukola insha allah omulundi ogujja
nambarakallahu fikum omuntu ahalamisa ekintu ekiri haramu alamulwa atya ekiri halaali alamulwa atya oli nga ahalamisa ekiri halaali oyo alamulwa atya
omuntu yabanga eyeetadde mu mateeka ga allah tabaraka wataala aba yeetadde mu bigere bya allah tabaraka wataala era kyabulabe ennyo mu ddiini omuntu okubeera nga agamba nti kino kiri haramu kino kiri halaali nga allah yabifuura haramu ebirala n'ebirala yabifuura ki
halaali
haqu tahliili waltahrim lillahi azza wajalla
aba yeetaddemu ki sheekhe
abanga yeeteeka mu kifo kya allah n'omubaka we
ate bana bagamba nti neddira neddira ndiga
anti era baagala kugwa mu tulube haqqu ya taharim ayina obuvunanyizibwa obuga nti kiri halal na kino kiri haram ye Allah bwati kuba yabitonda yabimanyi okukosa kwabyo gye tulino
obulungi bwabyo
gye tuli kakati Allah bw'atuziyiza embizzi abeera n'ensonga ze Allah
kituufu
yatonda embizzi bwe tokkirizibwa kujja ng'oli wa bulijjo n'ogamba nti embizzi eriki
eri halal
eri haram Allah yennyini yatugamba era bwe yatugamba tulina kugikola ki givaako
givaako
nabwe kityo ow'ekitiibwa nabbi waffe Muhammad
sallallahu alaihi wasallam
ayina obuvunaanyizibwa obw'okubeera nga atukola ki atugamba ensonga eyo sheikh bagamba ababaana ayina obuvunaanyizibwa obusobola okubeera nga butugaana okukola ekintu kyonna ayina obuvunaanyizibwa obutugaana okukola ekintu kyonna nabbi waffe Muhammad sallallahu
alaihi wasallam
enga Allah yamuwa kyobulaba Allah aga nti wama yantiqu anil hawa
in huwa illa
wahyu yuha owekitiibwa Allah tabaraka wataala yatugamba nti nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam teriiyo kye yayogera nga akyogeza ki hawa waali bubaka nga buva wani
wa Allah
kyobulaba haqqu tahrim wa tahlil lillahi azza wa jalla wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam ensonga ezikwatagana na kino kiri haramu kiri halali ya Allah bw'abanga owekitiibwa Allah yatuuka ne ku nabbi we Muhammad
sallallahu alaihi wasallam
naye n'amugaana nabbi sallallahu alaihi wasallam lumu kigambibwa yanywa omubisi gw'enjuki eri omu ku bakyala be abakyala nga bobamanyi ne bakolonga olugezigezi kigambibwa yali Hafsa ne Aisha yaga nti tumugambe nti tuwulira olusu oba akawuuka ekintu ekibala kiri awo kyali kiwunya bubi nanabbi takyagala bwe baamugamba nabbi sallallahu alaihi wasallam n'agaa tigenda kuddayo gunywa mbisi gw'enjuki Allah kwe kusa suratu tahrim bidaya yayo agati ya ayuha nabiyu lima tuharrimu ma ahalla Allahu lak tabtaghi mardata azwajika wallahu ghafuru rahim owange gwe nabbi lwaki ofuula haramu Allah yafuula halaali kuki kugwe ng'oyagala bakyala bo bakusiime wallahu ghafuru rahim naye Allah musonyi yakusonyiye dda Muhammad era Allah musaasizi yakusaasidde dda Muhammad kyava agenda mu maaso kad farada llahu lakum tahillata aimanikum Allah yateekawo engeri gye musobola okuva mu birayiro byammwe makulu nabbi yali alayidde sigenda kuddira mubisi bwaki
bwanjuki
nga riwaayemu bweyogera kati ala kulli tutegeezaamu nti oli tayina lukusa lwonna ne nabbi waffe alaihi salatu wassalaamu Allah yamalanga muwa chansi nti kino kigamba abantu oli tayina lukusa lwonna luziyiza muntu kukola haramu nti kino tokikola kiri haramu oba kugaana muntu kulya halaali ng'agamba mbu ali haramu n'okugamba omuntu nti kola ekyo naye ng'akimanyi kiri haramu tayina lukusa lwonna lukola ekyo hazihi haqqu tahlili wa haqqu tahrim lillahi azza wa jalla okuharamusa n'okubeera nga tuhalalisa biri mu mikono gyani gya Allah tabaraka wataala so twegendereza abaisiraamu sanga omuntu nga haramu halali enkola si yaffe eyaba ahli sunna waljamaa wallahu taala alam
seeka nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yalinangayo ebintu byatalya naye nga kubalala byo biri halaali
nga saddaaka eri haramu li ali Muhammad sallallahu alaihi wasallam
saddaaka
eri haramu eri nabbi waffe Muhammad sallallahu
alaihi
wasallam la yakulu sadaqa Allah yajifuura haramu jaaji yamanyi Allah lwaki ku Muhammad eri haramu ate kubasigadde eriki
eri halaali
nabwe kityo n'olulyo olwe baba banu hashi ba alu Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba ali abu bonnaba ani baali tebaleki sadaka zakanga tebajifi yate bomuletera hadiya kirabo
ekirabo
aliya wallahu ta'ala ala
barakallahu fikum sheikh agamba nti omukyala wange yazadde abalongo babiri nga bombi balenzi abafa okubasalira akiika sala indiga oba mbuzi bbiri oba nnya
bombi balenzi
bombi balenzi
abasalira embuzi bbiri bwaba ina accessibility ezikola ki ezigula
mbuzi bbiri
buli mulenzi wabanga asaze okusala ndiga asale ki
endiga asale endiga
ena nga bwe kyajja mu hadithi kinabi wafa Muhammad sallallahu
sallam
yasala endiga abawali mbabuuza nti ayuhuma afdal kiriwo ekisinga okubeera ekirungi ndiga oba ki kathiru min ahli alilm ra'u anna alkabsh endiga yekyasinze okubeera ennungi kuba nabbi gye yakola ki
yasala
ate abangi ne bagamba nti ayuhuma wajatta gwe kiba kisinza okubeera ekyangu gyokola ki gyoli empeera zeziki zezimu wallahu ta'ala alam
seka Allah yansitula madaala nange nsala embuzi oba ente nsobola okusala engamiya
salambuzi khaira alhadi huda Muhammad
sallallahu alaihi wasallam
oburungama obulungi bwa nabbi Muhammad
sallallahu alaihi wasallam
terikikusaza nti waliwo abagagga be basitula amadaala nga nabo otwo tetwalaba yasalayo ki nti bonna basalanga ndiga ezo mbuzi wallahu ta'ala
nkola kiri ekyokusala gundi kiri haramu ekyo kyo
okusala ente
ente oba engamiya
abamu kuba walimu ajazuha bihadithin uhurika anhu ddam bamu baga nti kikkirizibwa oli asobola ogisala kubanga nabbi muhadithi yatugamba nti kullu mauludi
yuradu ala alfitra
yagamba nti buli mwana yenna azaalibwa uhurika anhu ddam tumuyira musaayi bagamba nti madama alganam albaqara dam walbadan dam teri buzibu tugaana kusala ngamiya nanti naye khaira alhadi huda Muhammad
sallallahu alaihi wasallam
bulungamu businga obubeera obulungi bwe bulungamu bwa nabbi tusala mbuzi tusala ndiga wallahu ta'ala alam
barakallahu fikum muganda waffe ndowooza ensonga eyo giwulidde bulungi nnyo tukusaba tubeere nga tugoberera enteekateeka eyo hadithi eyo gyasomye muwalimu nti mwana wattu obulungamu obusinga okubeera obulungi obulungamu bw'omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallama sheikh muganda waffe abuuza agamba nti assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatu
alaikum salaam
seeka ha Allahu akbar muganda waffe lugerago salimu
lugerago
salimu tusaba owekitiibwa Allah abeerenga akutukuumira kubanga mwana wattu otugoberera kubanga tulabira ddala nti mwana wattu ebibuuzo byo bize biddiŋŋana embeera efaananako bwetyo abeera nawampanda jinja agamba sheikh I need to know sababu nuzul of surat al-nisai verse 3
ayagala kutegeera sababu nuzul ensonga eyaviirako okukka kwa aya eyokusatu suratu nisa egamba nti wa in khiftum
alla
tuqsitu fi lyatama fankihu ma taaba lakum min annisa mathna wa thulatha wa rubaa fa in khiftum alla taadilu fawahida au ma malakat aymanukum dhalika adana alla ta'ulu ala kulli suratu nisa entandikwa yaayo ba aya eyo bwe tuba tugitunuulidde aisha ayina ebigambo byayogera n'agamba nti edda omuntu yakwatanga mulekwa akulidde ewuwe masalan omwana wa maama omuto ibnulkhalati oba omwana wa kojja akulidde ewuwe omwana wa senga ibnu amma omwana wa taata omuto ibnulami ng'akulidde ewuwe n'ayagala okumuwasa bwe kityo bwe kyali ng'oli amwewasiriza maadaama mulekwa ate yabadde amulabirira oluusi gwe bateekawo nga keyateeka kati keyateeka oyo yayifri nnyo okuwasa omwana oyo bw'aba ayagadde era nga be babanguyira olw'ensonga aliko n'emmaali olwedde kitaawe gye yakoze eki gyalese ne baagenda okumaliriza nga tebabawadde almahar almu'tad amahale agamanyikiddwa aga bulijjo ge tuwa baki abakyala kati obulyazaamaanyi oluusi bwe baakolanga allah tabaraka wataala kwe kussa obujulizi obwo naaga nti wa in khiftumu alla tukusitu fil yatama bano bamulekwa bamubanga mutidde nti temusobola kubeera nti mwenkanyankanya nabo mwenkanyankanya gye bali be muwasa abawangaalira mu mayumba gammwe nga mmwe bakeeyateeka baabwe mmwe abaana babataata bammwe abato baafa ne babaleka omwana wa ssinga omwana wa maama omwana wa kkojja busiraamu bwali baba warabu bakikola babawasa abo awane waffe mutuufu obusiraamu bwakita naye si kyangu kusanga muntu akikola ki
akikola
naye allah abaga nti bwe mubanga mutidde obutenkanyankanya olw'okuba nti mubadde mmwe bakeeyateeka emmaali yaabwe mmwe mugiina temujja kwenkanyankanya gye bali yaga nti fankihu ma taaba lakum minan nisa gende munoonye abakyala abalala wabbali abatali bano muwasa abo kasita babalungiira masina muwase babiri wasulaasi oba bameka basatu waruba oba bameka fa in khiftum alla taadilu fawahida bwe muba mutidde obutenkanyankanyeera wakati wa babiri abasatu abana fawahida muwase atya omu dhalika adana ekyo kyekisinga okubeera ekirungi obuteekubira bwatyo allah bwe yali atugamba mu suratu nisa mu aya eyo nsaba allah atuwa obwenkanya rabbi
baraka llahu fikum shekhi mafriend lugelango salim
lugelago
salim maybe you have got the concept the content of it the reason as to why it was revealed so inshallah that has been the answer from our shekh inshallah
baraka
llahu fikum shekh assalamu alaikum wa rahmatullah
alaykum assalam wa rahmatullah
olumuganda waffe lubowa fahadi
barakallahu
kajansi barakallahu fikum we bali kubeera nga otugoberera muganda waffe we bali kubeera nga otwagala ngalawo ba islam media embeera efaananako bwetyo agamba nti ku maama ne taata ne mukyala wange ani asinga okunfunisa ejjana ntegeeza mu mbeera y'okubayamba naddala mu byenfuna nga enfuna yange entono
ahaqu nnaasi ilaika omuntu asinga okubeera nga ayina hukuuku zoyina ye mukyalawo
asinga
okubeera nga gwoteekako hukuuku zino amu n'okubeera nga omuntu asinga okubeera nga ayagalwa nnyo yalibadde maama naye owookulabirira ayina kubeera mukyala kubanga buli buvunaanyizibwa amaana allah yagikwasa amma maama buvunaanyizibwa gy'oli naye buvunaanyizibwa obugabanwa abantu abawera mu bo taata waaba waali naye buvunaanyizibwa bwaffe maama waffe okubeera kuba ne mukyala we obuvunaanyizibwa obwokubiri obwaffe ab'oluganda ffenna bwe nfuna etaanu nga nteekayo naye mukyala owange teri yajja mundabirira kitaawo olumukwata bw'ati n'amumpa bagamba obuvunaanyizibwa bwe buzze mu nsingo yo allah bwatyo bwe yatukwasa nga tulina okubalabira okufuna ekyokulya ekyokunywa weyeebaka
ekyokwambala
byonna birina kubanga biva mu nsawo yaffe
abasajja
amma maama wo buba buvunaanyizibwabwe okubeerako nekyomuwa era n'okumwagala ennyo kuba sahaba yajja eri omubaka muhammad
sallallahu alaihi wasallam
agati man ahaqu nnaasi bihusni sahabati amakulu muntu kigwolaba akyasinza okubeera nga gwe naalibadde mpangaala naye ennyo gwenjagala ennyo nabyaga nti ummuke sahaba n'atwala obuvunaanyizibwa naga nti summaman naga nti ummuke naga nti summaman oluvanyuma ani naga nti ummuke ogwokuna kyavaamuga nti abiike oba abuuke kati ala kulli haali maama teri kubuusabuusa mu kwagala mu laavu yeetaaga okuweebwa laavu ekyo naye omukyala ne bwoba tomwagala zino hukuku zirina okukola ki era allah akuvunaana so nga ate wa maama oyinza obutavunaanwa nga toyina oyinza obutavunaanwa kubeera nga oyina kyosobezaamu mu kumuwa
kutato inzo butavunanwa mubira ngo subizamu byokumuwa leyato no mchalawo amateeka gakugagenda okuliki ononye mchala asubulo kubiranga aina kya kyalya wallahu ta'ala alam
barakallahu fikum abalabi basabalunji tubebaza banange guno gwe mukutu gwaffe Rauda Islam Media ngekigendererwa kyaffe ekikulu omulamwa gwaffe omukulu wano ku Rauda Islam Media kubiranga mwana watu we take Islam to the next level na bwekityo tukakasiza ddala nti baganda baffe bayitirivu nnyo abatugoberera ku mutimbagano ku mukutu gwa Facebook, YouTube, WhatsApp ne mu mbeera yonna yonna ne ku TikTok konna konna kwetuli oba otwagala ndabira ddala nga muganda waffe Shafiki Mayiga akwali atugoberera ali nayo Mariam bint Ibrahim
Shafiki yagenda yangamba yatambula mba barakallahu fi Shafiki
masha Allah atusaba wekitibwa Allah abeerenga akumalira ne mu lugendo olulunaluna lwakwata saba Allah akuteremu omukisa Mariam bint Ibrahim kwali agoberera Sharifa na Kasujja
barakallahu fi
abanayi kwali naye we bali kubeera ngo tugoberera ali abo bali live Sheikh kwa businje Shadia masha Allah kwa businje barakallahu fikum amina na makula barakallahu fikum tusabu wechikibu Allah berenga abajaza khairi mwe bali kubeera nga mwana watu your number one choice in media platform mwana watu nga Rauda Islam Media mujifude your number one social media platform kumutula ni musomera obusiramu banange tutwale omukisa guno nga mukulu nnyo embere efaanana ku bwetyo Sheikh omusiramu agamba nti bwenjazi kaneiba wange esepichi nga alina omukolo ewuwe okugeza ngo gwa pate nfuna omusango
emikolo gyawulwamu emiteeka ebiri waliwo omukolo nga gwa maasiya gwakujemera
Allah
omukolo gwokubiri nga gulimu oba gutambulira tahta yani ashariya gutambulira wansi waki wa shariya abakulu nga shariya yagutta ugende muki umaasi yagutta omukolo gwonna nga gulimu almaasi amazambi tekyali badde kirungi kubeeranga oyambako kugwo yadde okuteeka esepikiyo okitegeera omukolo gwonna nga tegulimu mazambi tegulimu kujemera Allah tegulimu kunyiza Allah ne bwabanga neiba akusabye sente zenkana kimuwe ng'olina obusobozi obukola ki amakulu buli kaddi yonna gy'osobola okuteekayo okuyamba yambako togana so tunuulira pate eyo erimu mu ebyo Allah biyaziiza oba erimu ebyo Allah biyataa bwebanga erimu ebyo Allah biyaziiza ofuna omusango lwaki aya twagisomye wataawanu ala albirri wattaqwa wala taawanu ala alithmi waludwan bwobanga oyamba ku muntu omuyamba ku kuyisa bulungi kola kweyisa bulungi kola birungi na kutyani
Allah
tuyamba muntu kubeeranga akola amazambi anokubeeranga ajemerani Allah tabaraka wa taala wallahu taala aalam
barakallahu fikum agamba nti Firauna yakomekereza atya
Firauna alayhi laana bwe baita Firauna saballah mukolimiri
ami
olw'ensonga nyingi lwaki tusaba Allah mukolimiri wadde okimanyi nti Allah atugaa nti omuntu yenna afanga mukaafu naafiira awangala ku bukaafu naafiira ku bukaafu owekitiibwa Allah tabaraka wataala amukolimira ne bamalayika naffe tulina omukolimira naye ate Firauna kyasukka wa Firauna ekisookera ddala awalu man alana fi nnaasi annahu huwa rabbu laala ye musajja yasooka okulangirira mu bantu mu lujjudde lw'abantu n'agamba mbu ye katonda wawa
owa waggulu
waliwo abeeyita bakatonda nga nna mu rubi n'abalala wano nawe Uganda twalinawo bishaka jjuzi naye yeeyita katonda naye Firauna yasooka okwerangirirako n'agamba nti ana rabbukumul aala era yasooka okulangirira n'agamba nti talinaayo katonda gw'amanyi ataliye yagamba musulemu naganti maalimtu lakum min ilahin ghairi, sinayo katonda gwe mmanya atalinze. Firauna bwatu bwagamba nayogera ekyokubiri, ana rabbukumul a'la, nze mutonzi wammwe, nze katonda wamuwawa waggulu. Kafa bihi shar, ekyo kimumaliya ne wataalyongeddeko birala byonna. Firauna okubeera nga yessa mu kifo kyani kya Allah. Kati ono abuuza yamaliriza atya bingi bye yakola okubeera nga awakanya Musa alaihi salatu wassalam, oluvannyuma lw'okumujjira yamuyita omulalu era omugwi w'eddalu, nabbi wa mono gwe baba batumidde mugwi wa ddalu yabyogera. Bwe yamalirizaawo yamubuuza Katonda wali udda wa nabbi, nannyonnyola Haruna nannyonnyola giyafaanana atya. Wallahi ababaka ne banyonnyola ekisejja ne kigaana okukkiriza Allah azza wa jalla, naye nga baamukwata mpola mpola ngera Allah bwe yabatuma ti izhaba ila firauna innahu taga, gende wani
wa Farao,
kubanga yakoze eki yasusse ekkomo, si ateekeddwa okubaani Katonda waali. Faqula lahu qawlan layyina, mumugambe ebigambo ebigonvugonvu oba oliawo anaakola ki, anaaluŋŋama. Munazaati yagamba nti izhabe ila firauna innahu taga faqul hal laka ila an tazakka wa ahdiyaka ila rabbika fatakhsha, mumugambe nti firauna siramuka tazakka itatatahhar, osobola okutukula osobola okusiramuka ne tukulagirira Allah jali n'omutya. Allah gan fa arahu al ayata al kubra, bamuraga buli kika kya kabonera akalaga nti Allah jali ekinene. Fakazzaba wa asa, firauna kyakola kazzaba billah wa bi ayati llah wa bi rasulillah, kazzaba billah yasooka najjawo Allah n'amulimbisa naga nti ana rabbukum al a'la, wa kazzaba bi ayati llah n'alimbisa obubonero Allah bwe yaleeta bonna. Yagamba nti ng'abalogo bamaze okusiramuka yagamba nti innahu lakabirukum allazi allamakum assihr, yaliita ddogo naga nti nkikakasizza ddala Musa ye mukungu wammwe abayigiriza eddogo. Wa kazzaba birasulillah wasammaahu sahir, n'alimbisa omubaka wa Allah tabaraka wataala n'amuyita omuki omulogo. Kitegeeza ki? Nti omusajja oyo yalimbisa obubonero Allah tabaraka wataala bonna bwe yassa. Kati owekitiibwa Allah kyava amukwatako olukwata nga amubonereza ku kyasuuka, abamu kuba wali mwe bagamba fa akhazahu llahu nakaala al akhira, nga amubonereza kibonezo ky'owasuuka ogamba nti ma alimtu lakum min ilahin ghairi, n'ekyokubiri ekyasembayo kyeyagamba nti ana rabbukum al a'la, nze Katonda wamuwaki owaggulu. Yamubonereza atya? Yamubonereza bilgharik, ya mazzi gegamuzikiriza. Batuuka we batuuka firauna alaihi llana, Musa alengera firauna ajja nejjeeri, batuuse eno nyanja eno ate firauna akola ki? Ajja kigambibwa okuredisi wennyininyini. Bwe batuukawo abagoberezi ba Musa bagamba Musa nti inna lamudarakun, ekisajja kikyo nejja ekigenda tusinkana. Musa yagamba atya? Yaganti qala kella, yaganedda inna maiya rabbi sayahdin, nze nina Allah wange ajja kumbuulira ekyokukola. Era Allah yamubuulira ekyokukola ficilan, n'akuba omuggo ku mazzi, bwagukuba amazzi ne geeyawulamu ekkubo ne lijja. Subhanallah, akunako kaali kabonero. Naye bwe yalabanga Musa ayitawo mu nnyanja n'alowooza nti bijja kuba byangu, naye n'agoberera. Jukira Musa aba atambula, laba amazzi we gaddawo, Firauna n'azikirira mu mazzi. Allah kyovola agamu taaha wa adalla firaunu qaumahu wama hada, wa adalla firaunu qaumahu wama hada. Firauna yabuza abantu be, teriyo yakola ki? Yaluŋŋama bonna Allah n'abazikirira, n'abazikiriza mu mazzi omu. Era yatuuka okwogera naga nti amantu billazi amanat bihi banu israil, nzikiriza Katonda oyo abaisiraeli gwe bakola ki? Allah amuga nti al ana وقد عصيت قبلي وقد عصيت قبل وقد ساوين بكرز الله عندما بقبض السابة جيم فرعون جابا مقامنت فالآن ننجيك ببدنك tugenda kulekawo Firauna n'omubiri gw'abantu bakulabenga kebbanga byonna litakuna liman khalfaka aya kama tukra litakuna liman khalakaka aya yagamba nti tugenda kulekawo obeere ekyokulabirako eri aba bagenda okujja oluvannyuma lwa Firauna nga bakulabako Firauna unajika tugenda kulekawo n'omubiri gwo litakuna liman khalakaka aya litakuna liman khalfaka aya buli ajaye nakula obo bere kabonere ka Allah nga kataddewo nti buli ayagala okujema kutunulira Firauna nainge kikimulisawo abantu abafane bamuzika ne tutaddayo kumulabako naye ona abere wasigalewo liyakuna liman khalfahu aya abere ekyo okulabirako eri buli yenna alijja oluvannyuma lwe nti Firauna yajema Firauna yajema Allah namuwandika mu Quran kyekisookera ddala ekyokubiri Allah n'amulekawo n'omubiri gwe saba Allah tabaraka wa taala ataase obusungu bwe
amin
barakallahu
fikum sheikh abuuza nti kituufu nti abafa nga bahafidhu tebavunda
la si kituufu hadithi eyajja eraga nti abantu kullu bani adam yaakuluhu taakuluhu turab omwana yenna mwana Adamu yenna afa bwateekebwa mu ttaka ettaka limulya ne tuddamu tusinka ne tufuuka ettaka lyennyini okuggyako kye bayita ajaba zanabi ajaba zanabi kali awo kagumba kali eno ku nkomerero ya spinal cord eno wansi omuntu kaasigazaawo era oli ne bo bamwokya ne bakola kyakoteka katono nnyo Allah akukaakulekerawo ng'omuntu asobola kubeera ng'akola ki nga azikirira yenna ekyo kyekisigalawo Allah kwagenda okutandikira okutubumba ffenna atuziwo endeka kaba kavuddewo Allah alina obusobozi obukola ki obukola ekyo naye nga buli muntu yenna afa ettaka limulya envunyu ne zitulya ne tuggwawo ne tusigaza ki tusigaza ekyo okujjako Allah byagenda ajjamu batono nnyo nga bannabbi ba Allah hadithi yajja nga nabi sallallahu alaihi wasallam aganti eri mu sunan abi daud sahahu al-albani yagamba nti inna ajsad al-anbiya emibiri gy'abannabbi la taakuluhu turab ettaka tezirikola ki terigirya jo gisigalawo bwe gityo abamu kuba wali mbayogerako bashuhada abafiiridde mu ntalo zaki zeddiini wasalihin wa hasuna ulaika rafiqa nabalongo fabenkiza abamu baadhi salihin wa baadhi shuhada nainga atina bo okukumi wa kwawe tekuli abadiyu sarmadiyu siku ate banga lyonna era bambaga manchija kutuka ekiseera bakole ki balibwe ettaka nga balibwe ettaka so ala kulli hali tewali bujulizi ku nsonga efaanana bwetyo nti omuntu yenna afa nga hafizu tetagenda kuvunda la tukinanga nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yakyogera wallahu ta'ala ala
barakallahu fikum baganda bafimu namwe nababuuza ebibuuzo banange tusabwa ekitibwa Allah abeerenga abamalira namwe mbere efaananako bwetyo ayagala tugoberera ku Facebook kwetuli genda onyigemu mwana watu Rauda Islam Media Uganda ojja kubanga otufuna WhatsApp weri waneno tusobola okubeera ng'ofuna enamba yaffe eri 0758 1018 228 erizino 0758 1018 228 oba oyagala okutugoberera ku mukutu gwaffe ogwa WhatsApp wana watu obere ng'ofuna emisomo egiri wana watu egiri educative mbere efaanana ku bwetyo ate era nayagala otugoberera ku TikTok kwetuli Rauda Islam Media gendayo ojja tusangayo obere ng'ofuna emisomo egisinga okubeera egyaki egyebbeeyi mbere efaanana ku bwetyo insha Allah Sheikh abuuza nti zaka ojiwayo emirundi emeka mu mwaka
azaka tutegeezaamu omusolo gw'eddiini omusolo gw'eddiini gwa miteeka ebiri nga Allah tabaraka wa taala yagufuula gwa tteeka tuguwaayo soka kwa byonna obujulizi bwe buli obulaga ekyo Allah aganti wamimma razaqanahum yunfiqun abantu kye tuba tubagabiridde bakwatako ne bakola ki
ne bawaayo
so Allah wabeerako ne kyakugabiridde kiwe waayoko Allah naganti khuz min amwalihim sadaqatan kwatako mu mali yaabwe saddaaka kitegeeza ki nti omuntu awaayo kati zaka emiteeka ebitwinamu zakaatu lmaali zaka yemmaali ne ya bulijjo mbeeramu ne sadakatu lfitiri oba zakaatu lfitiri zaka yaki y'okusiibulukuka nga tumaliriza ramadan zakaatu lfitiri eyeemanyikiddwa gye buli muntu awa kiro bbiri n'ekitundu eyemmere eba ekozesebbwa mu kitundu oba emmere gy'oba oyagadde okuwaamu kaseebeera nga mugikozesa mu nsi yammwe kiro bbiri n'ekitundu omuntu zaawa mukulu muto mwana muddu mwana waab'obwe ebbanga lyabeera nga musiraamu tumuweera ki zakaatu lfitiri zaka ey'okubiri zakaatu lmaal eyo zaka naye tugiwa mu ngeri yanjawulo okusinziira ku asunaafiha ku anwaaiha ku miteeko gyayo ekyokulabirako tulina zaka y'ebisolo zaka y'ebisolo tugiwa mu mwaka omulundi gutya
omulundi gumu
era mu mwaka bagamba bwe ziba ngamiya ng'owezeza ettaano muvaamu embuzi
engamiya ng'owezeza ettaano
muvaamu embuzi ente amakumi asatu tulina ente gye tujjamu embuzi amakumi ana nga tujjamu embuzi etya emu kati ebyo tubiwa mu mwaka omulundi gutya ezaka eya naqdain gye bayita azahabu walfidda tukwatamu era naye tugiwa mwaka kasita nisaabu ewera singa tubalamu nga balaga nisaabu nga omuntu awezezza omuwendo ogugibwamu ki zaka eya goldi oba eya fiva tuwaamu ki zaka mu mwaka omulundi gutya gumu ebbanga lyemala ng'eyiseeko ki omwaka ekyokubiri waliwo zakaatu alhubub zaka ya hubub zakaatu alhubub tutegeezaamu zaka y'ebimera bino muceere tutegeezaamu zaka ya bijanjaalo kasooli zaka y'ebintu ebyo tugiwa yauma hasaadi olunaku lwe tukungula oli waakungula olwaleero ng'akwata mu zaka eyo ngaawa mu mwaka bw'okungulamu emirundi esatu kiba kitegeeza ojja kugiwa emirundi emeka emirundi esatu so kisinziira ku
eyebirime
ebyo byempeke tugiwa mu mpa efaanana bwetyo kati kisinziira ku kika kya zaka gy'ogenda okukola ki
waliwo obungi bwe nteekeddwa okubeera nga nsoose kuweza
kiro lukaaga mu ataano masala
kiro lukaaga mu ataano
ne tujjamu kiro nkaaga mu ttaano
mu birime byonna
ebyempeke
byonna kyemba nnimi
oweze olukaaga mu ataano ng'oggyamu kiro nkaaga mu ttaano oyongerako era lukaaga mu ataano kiro nkaaga mu ttaano so baraka llahu fiikum jazaakum llahu khair ekibayita zaka naye tugiwa okusinziira ku muteeko gw'ogenda okuwa jazaakum llahu khair
baraka llahu fiikum abuuza nti salimu lugerago from yiganga buseyi okunaaba janaba kya sunna oba kyabwateeka
okunaaba janaba kasita obeera nga waliwo ekyakutuuseeko nga olina kunaaba mu bizuusi kyetutegeeza kibeera kyatteeka gy'oli okubeera ng'okola ki ng'onaaba si sunna era oba tolina bisaanyizo bikuyimiriza mu maaso gani ga Allah nga tonnaba kunaaba luki onaaba olwo oba okukola ekijja mu kifo kyekyo nga okugenda ku tayammum so bwe tutyo bwe tukola okunaaba janaba kwaki kwatteeka wallahu ta'ala ala
baraka llahu fiikum salimu lugerago banaye baraka llahu fiikum abatugoberera mwana wattu oli wabbeeyi nnyo era otufudde ow'enjawulo agamba nti assalaamu alaikum warahmatullah abdu samadu kikamuli busoga sheekhe omukubi w'ebitabo alina wano erinnya lyamenshoninze naye sigenda gikozesa
sheekhe
nga sheekhe gwe wamenshoninze ow'enansana subhanallah nzikirizibwa okumugjako ebyobuvuna kugamba ebivunaanwa by'omusiraamu eri musiraamu ne ndowooza kye yabadde agezaako okutegeeza nga salaamu okumuggyako salaamu okumuggyako ebintu ebifaananako webiti
okumuziika
okumusaalira ng'afudde
okusooka kwa byonna okuba ekitabo shiriki
okuba ekitabo shiriki
beeyita bamanyi byekwesi era ogendayo n'akunyonnyola ebikukwatako nga tasula naawe ekyokubiri abashiriku bye bakola byonna n'abaana abakubye ebitabo babikola ki
babikola
batuma abantu enkoko embuzi ate zekkala bamalirizaawo ne bazookya ne bazikola bye bazikoze ne baziggyako omusaayi ebikolwa eby'ekishiriku ebimanyikiddwa kakati abashiriku abafaanana bwe bati tebabeera basiraamu yadde ffe nga tubalabira mu ddiba lyaki
y'obusiraamu
y'obusiraamu
ayambala ekkanzu ne hijja azikola
naye bw'abanga ali mu ggwanga nga lino nga byebyo bwatyo bwe yeeyisa n'omutegeera tokkirizibwa muwa salaamu abamukaafu
kasita omutegeera
kasita omutegeera kyennaku ennyo tetubamanya bw'olabira awo haje muki anyirira kumbe mushiriku mukaafu awedde emiryo era ntero kigamba abantu nti abasajja abawarabu abawalimu abaayo nga bw'olaba tulwana ne bakabwa kaganda bamutuula ku ngo bano bana abashiriku baawana abasawula mu kiganda nabo we balwana naabo eri ku bituuti temugendange waba arrafa abo banajimu abo temugendangayo bashiriku boonoonya ensi bwe batyo baboogerera kiwulidde nga balagana obukaafu bwabwe ku bannabbi yaga nti man ata arrafa yenna agenda eri omukubi waki
w'ekitabo
fasaddakahu mima yaquulu au kama qala alaihi salatu wassalam n'akakasa byabadde amugamba yagamba faqad kafara bima unzila ala muhammad gwagenzeeyo bookaafu walidde nabbi muhammad ebyakola ki kubanga gwagenzeeyo okaafu wadde olw'okukkiriza byagamba ate ono akukaafuwazza afuuse ensonga okukaafuwala gwolowooza aba teyakaafuwala nadda ne mukati n'alannama
seeka ŋŋenzeeyo nandagula byandagudde
n'obikakasa
nenvayo nga mbikakasizza naye mukubiteeka mu nkola obusobozi ne bunnemerera
ansigala
nkaafuwalidde
innama al a'malu binniya
allahu akbar
allah atunuulira ki
niya
wa innama likulli muri'in ma nawa ate buli muntu bamujajinga okusinziira ku kyakoze eki
anawattu ekyo kyamaliriddeko
katukugamba nti osobola okuva mu ddiini olwekyo wallahu ta'ala alam
barakallahu fikum agamba nti ti seka katononyera ku kibuuzo ekyo senga abaayasimudde zikiri gye tuleetera abo aba baasimudde
lanushammitu tetukimukolera
barakallahu fikum era abuuza nti azikaali ki omubaka sallallahu alaihi wasallama ze yasomanga bada sola nga tannasoma dduwa
kirimu ebibuuzo nga bibiri kisookera ddala alinganga ategeezaamu nti nabbi yatenderezanga atya allah ng'agenda okusoma edduwa ekisookera ddala ekyokubiri azikaali ki eziriwo oluvannyuma lwaki lweswala nkiwulidde mu bwentyo tekiri mashuruucu nnyo nti buli wetumala essola tusabirawo edduwa amakulu tetukimanyiiyo nti nabbi sallallahu alaihi wasallam buli yamalanga okusaala n'aleeta obulaadi ng'asabirawo ki
seeka nno weetaagawo omusomo okutusomesa butya nabbi muhammadi sallallahu alaihi wasallamyakolanga
kiri kiriya nnyo mu ahadiis era basahaba baatuyambako ne babituusa gye tukola ki
gye tuli
nti nabbi afa alaihi salaatu wassalaamu bwe yamalanga essola istagfara thalaatha yagambanga astagfirullah astagfirullah thalaatha emirundi emeka
emirundi esatu
ekyo kyaddiŋŋana eri basahaba atali atya
atali omu
oluvannyuma naaga nti allahumma anta assalaamu wa minka assalaamu tabaarakta ya tha aljalaali wal ikraam
seeka awo mbadde tumanyi nti no tuwanikirawo n'emikono era tumiinisa n'okumiinisa
waliwo ki ekigambo okuwanika emikono n'okumiinisa
anti munaye allahumma anta assalaamu
allahumma anta assalaamu ai allah gwe mirembe ekigambo amiina kitegeeza ki allahumma sajid Allah yanukula. Allah yanukula. Kati sebo tuwetuga anti Allah gwe mirembe. Ngatuga anti Allah yanukulo vire mirembe. Aslan kadiman wa hadithan ila qiyamisa. Allahu huwa salam. Okuve mabega uruwalero ne paka kukiyama Allah sigala mirembe. Kati fetu sabila Allah fuke mirembe. Aslan. Bochilaba chidja mungundi.
Amina.
Amina la yaliku, teguani dao. Wa minka salamu, mirembe jiva joli Allah. Natuka
Amina.
Allah. Buba bujega bwaba, buba butamanya bwabantu.
Eh?
Musonyiwe, okukozesa lafudhi eyo bujega. Naye buba butamanya bwabaki?
Bwabantu.
Bwabantu. Jetuvudde. Musonyiwe, jetuvudde. Era, kati omuntu bwabanga tamanya ebyo. Era naye ogenda okumulaba nga agendeddeko amina, amina. Katugamba tutya? Nti awo tewali kyetaagisa amin obulaadi bwaleetebwa nga nabbi sallallahu alaihi wasallam nga terina sahaba ayinza kukola ekyo kuba bo baali babitegeera ekyokubiri oluusi nabbi waffe alaihi salatu wassalaamu yaleetanga azikaari la ilaha illallah wahdahu la sharika la lahu lmulku walahu lhamdu wahuwa ala kulli shaiin kadiir kumakya ajogeranga emirundi kkumi n'akawungeezi emirundi kkumi oluusi yayogeranga allahumma aidni ala zikirika wa shukurika wa husni
ibadatika
n'akiyigiriza ne basahaba oluusi nabbi waffe alaihi salatu wassalaamu yayogeranga allahumma la mani'a lima ataita wala mu'tiya lima manata wala yanfau dha ljaddi
minkaljaddi
sahihi muslimu abdullahi ibuni abbasi yagamba nti fe twategeranga okwawukana kwa nabbi okuva mu swala ne takbiri amakulu n'ekigambo ekiga nti allahu akbar
naye akamaliriza eswala
amalanga eswala ng'akyogera
awo nga bakakasa nti nabbi amaliriza akonkuludinza eswala
ibunu uthaimini allah musiimu yagamba nti ayinza okuba nga yali ategeezaamu ekyo kyennyini nga baganda baffe abamu bakikola mu nsi ezimu olumala essala assalaamu alaikum warahmatullah assalaamu alaikum warahmatullah allahu akbar n'agamba oba okutegeezaamu zino obulaadi subhanallah alhamdulillah allahu akbar ekyo ng'akyongeramu kuki ku ddoboozi kati basahaba ne bakibeeranga baakimanyirako nnyo okuva kwa nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuba nako kali mbulaati era obulaadi obwo yabuleetanga subhanallah alhamdulillah allahu akbar emirundi asatu mu esatu buli kimu emirundi kyenda mu mwenda n'amalirizanga n'ekigambo ekiga nti la ilaha illallah wahdahu la sharika la lahu lmulku walahu lhamdu wahuwa ala kulli shaiin kadiir n'obulaadi obulala bwe buli waliwo ekitabo bakiyita husunu lmuslim nabbi ebigambo bye bisinga obungi abo wali baabireeta ku bulaadi obwo waliwo ekirala bakiyita sahihu lazikaari sheikh albani nakyo kyakuŋŋaanya n'ebitabo bya azikaari biki bingi nnyo omuntu asobola okubikozesa ensonga eyokubiri genda byakonyeeko yedduwa omuntu ng'agenda okusoma okusaba edduwa nabbi ye yayogeranga biki ng'agenda okusaba edduwa yatenderezanga allah n'amusuuta n'ebyo ebimukozeki ebimugwanidde bwe yamaliriza n'asaalira yatuyigiriza okumusaalirako ye nabbi Muhammad
oluvannyuma
n'osimbula edduwa yakiyogeramu sunan tirmidhi ebigambo byajja bwe bityo nga nabbi agamba omusahaba n'amugamba yamulaba asadde nga yasimbuliddewo edduwa n'amugamba ti ahmidillah summa salli alayya summa salli toto tendereza allah nsaaliraako saba kyoyagala allah ajja kukuwa bwonaaba okikoze ekyokubiri waliwo oluusi nabbi entendereza gye yatenderezanga nga yanjawulo ng'atendereza allah allahumma inni abduka bni abdika ibnu ammatika nasiyati biyadik maadin fiya hukmuka adilun fiya qada'uk as'aluka allahumma bikulli ismin huwa lak sammaita bihi nafsak aw allamtahu ahadan min khalkik أو أنزلته في كتابك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي وغمي نبي روسي باتو بيا سوما نغا ستين ديزا الله باتو سو سبرو چي كوريچو نوليو كو سبا الله سبرو كوانو كورا والله تعالى أعلم بارك الله فيكم أبو زانتي mwanyinaffe Jami abuuza nti okwambala sitira kyatteeka oba nedda okwambala sitira kuliko ebigambo byabawali mubiweraawerako abamu balaba asitira waajiba kyatteeka abamu ku bawalimu ne balaba nti ekyo nno mwana wattu ekiraga nti kyatteeka abawali baffe ab'e Saudi abasinga obungi kye baagenda nabo waba bagamba nti majma al jamal ekikuŋŋaanya obuki obulungi bw'omuntu feesi kati bw'atagibikka ate anaabikka ki ekirala makulu omuntu yalisinze kubikka ki feesi abamu kuba walimu nga balaba nti sikira siki siyateeka mubwo mulimu Sheikh Albani mba seeka baffe abasembyeyo Sheikh Albani sallallahu musiime yalaba nsi yateeka Muhammad Nasiruddin al Albani
sallallahu musiime ya rabbi
yalaba nti nikabu siyateeka naawe ensonga ze zaali nnyingi muzo yalaba nti bwe tugenda emamulaka okukola hijja ne umura ihramu y'omukyala kubikkula ki feesi bwe bayateeka ate kati lwaki bagijjawo mu kiseera ekyo amakulu yali badde egenda mu maaso ala kulli kijjuliriza kyambalo kya mukyala ekituufu amakulu omukyala omutuufu yali yambadde ki
sitira
lwaki nti ekyambalo kye kiba kiggumidde era nga kikoze ki nga kijjudde saba Allah tabaraka wataala akuume bakyala baffe bakuumire ku nyambala eyo Aisha yakyambala basahabiya ne bakyambala waliwo abalowooza nti kalica y'abawarabu la nikaabu si kalica y'abawarabu era kitegeeza butamanya bwa muntu okukivuunula bwatyo nga abawarabu nabbi waffe alaihi salatu wassalamu babasaako aya za hijabu kalica ate baki bagisaako babalagire olwedde mu kalica mwekiri nabo bawarabu lwaki obasaako aya zikiragire obaoliawo kibakubeerera mu kalica nga kya ddiini batugaa kibeere kya tteeka era Allah obaoliawo yali kisengese nga atulaga nti kibaddewo naye kaakati kifuuse kyaki kya tteeka naye ozimu ku asbaabu nuzuulu ziraga nti abakyala bannabbi baali bafuluma embeera gye bafulumiramu nga tesanyusa abamu ku basahaba nga umar yamuga nti ya rasul llah mbaka wa allah nasalu llah an yubayin lana fi alhijabi bayanan shafiya tumusaba ekitiibwa allah tabaraka wataala atusirizeeyo oshijabu ekinaabeera nga atunyonnyola ku shijabu ekinaasobola okumatiza emiki emitima
gyaffe
allah nasa aya zaki za hijabu ne bantu ne basandika okwebikkirira enebikkirira ki entuufu yakibeera kalica abawarabu olwaleero baali badde beebikkirira nga hijabu obusiraamu gye bwakola ki yobasobasanga abawarabu abamu nga tebatuukiriza n'osanga omufirika nga masha allah mulungi bwaki eno ddiini si kalica ng'abamu bwe baalowooza so buba butamanya bwa muntu kulowooza nti okwebikkirira kw'abakyala butamanya kalica ne bagiteeka mu Qur'ani tuli ku kalica y'abawarabu kyaba ategeeza omuntu ayogedde ekyo kyaba ategeeza ekituufu kiri nti ddiini hijabu ddiini mwannyinaze muganda wange ateekeddwa okubeera nga webikkirira webikkirire ng'omanyi nti oli ku ibaada oli ku ddiini allah agamba nabbi wamugamba ti kul azwajik gamba baki bakyalabo wa banatik agamba nabbi muhammad sallallahu alaihi wasallam ne bawalabo wanisaa almu'minin n'abakyala bonna abawangaalire wabakkiriza bawala baabwe baani ebayita nisaa almu'minin bakyala abawangaalire wabakkiriza babeere bakyala baabwe babeere batasosoddeemu buli mukyala awangaalire eki eri abakkiriza yudiniina alaihinna min jalabibihinna basembeza ebikaaya byabwe gye bali zaalika adana an yurafna bajja kutegeerekeka fala yuzaina teri ajja kuba nakuwaza kati kitegeeza ki abooluganda kitegeeza nti hijaabu ibaada tusinza nayo allah tabaraka wataala bannyinazi hijaabu ibaada okikola omanye ofuna empeere wa allah singa oba okikoze agaano kikola liyindirira ekibonerezewani oba ogemedde allah direct mwefeeko mwebikkirire kyala bw'abanga tannabuuka nnyumba ya bbaawe mulyango gwayo ali fri okwambala nga bw'ayagala mu nnyumba ye ne bw'afuluma okuva ewaka please please ekiragiro kya Allah kigamba kukola ki kigamba kwebikkirira kusembeza kikaya kimagwo I mean kumbiri gwo gwonna okujjako ebitundu Allah byagamba nga engalo ne face wallahu ta'ala alam
barakallahu fikum abalabi baffe abalungi abarauda Islam media tubebaza okubeera nga mutufudde bannambeemu mwana wattu bannambeemu ku mikutu mwana wattu egisomesa obusiraamu ku social media tubaagala era tubakubiriza okubeera nga tweyongerera ddala kubeera nga musubscribinga enamba zaffe eza WhatsApp okugendera ddala ku Facebook ne YouTube ne TikTok yonna yonna gye tuli mu mbeera efaananako bw'etyo twongerere ddala okubeera nga tufuna educative programs ennungi ennyo nga mwana wattu kyekigendererwa kyaffe nga Rauda Islam Media banange muli babbeeyi shekhe ono abuuza omukyala abuuza nti bw'oba oyagala okusigala ng'oli singo obulamu bwo bwonna kikkirizibwa mu busiraamu temuli busista yadde obufaaza
nabbi bwatu bye yannyonnyola bola bali basahaba bagenda gyali nga baagala bo kubalaawa baleme kudda mu byabakyala ebyo nabbi alina ebigambo bye yayogera abaana abaagenda yeewuwe basanga bakyala be baali bamanyikiddwa bagenda bakyala babuuza ku ibaada ya nabbi nabbi abannyonnyola abakyala bannabbi babannyonnyola babagamba nti nabbi Muhammad alya n'anywa ne yeebaka ekiro alya ku nnyama yeebaka ekiro n'azuukukako n'asaala kitegete awasa abakyala akola byonna nammwe bye mukola ebya bulijjo kaannahum taqaluuha baalabanga byakola bitono ku bo si bannabbi bo baali badde bakola biki nabbi yakomawo ne bamunyumiriza yakeera kumakya kulinnya kituuti yaga nti mabaalu nnansi yaquuluuna kaza wakaza abantu lwaki boogera bino na bino n'abinnyonnyola kyava bagamba ti ala inna atqaakum fillahi ana abasinga okutya Allah mwenna yenze Muhammad alina Allah yamutukuza yaga nti annabiyu awla bilmumini suratu al ahzab nabbi yemukkiriza asooka nga tonaleeta ani yenna omukkiriza nambe wanu yani
ye nabbi Muhammad
sallallahu alayhi wa sallam inna awla nnaasi bi ibrahima lallazina ttabauuhu wa haadha nnabiyu abantu abali okumpi ennyo ne ibrahima be bamugoberera wa haadha nnabiyu yogera ku nabbi Muhammad
sallallahu alayhi wa sallam
n'abakkiriza kati annabiyu awla bilmuminin nabbi yali kulaini esooka bwetusookerako obukkiriza kakati bwe tugamba nti kozi tubadde
tuli mu kubeera nga mwana watto omukyala ayagala kubeera nga sigala mu mbeera y'okubeera
wabanga nabbi waffe alaihi salatu wassalaamu ali mu mbeera eyo n'awasa kitegeeza nti gwe tulina okukoppako Allah gwe yatugamba lakad kaana lakum fi rasulillah aga nti walakini aga nzemba singa okutya Allah walakin anuumu wa astaikir neebaka n'enzuukukako ekiro okusaala wa usalli wa arkud nsaala ate ne neebakako wa asuumu wa aftur nsiiba
nensibulukuka
n'agamba nti wa atazawaju nisa
enampasa
sana abakyala liwaye endala yaga nti wa aakulu llahma n'ennyama ngikolaki
njirya
faman ragiba an sunnati falaisa minni anaavanga ku suula yaffe ku sunna yange enkola yange eyo gyembalambuliridde ey'okuwasa si wamuffe kati ayagala okubeera mu kibiina kya nnabbi omujjuvu awase abantu beekwasa abamu ku ba aima abataawasa bannabe ba aima mubaleke bayinza okuba bayina ensonga zaabwe bayina ensonga zaabwe naye nga khayra lhadi huda muhammad
sallallahu alayhi wa sallam
bulungamu obulungi bulungamu bwa nabbi muhammad
sallallahu alayhi wa sallam
faddal
nam barakallahu fikum mwanyinaffe ensonga eyo giwulidde onaagamba nti nsaba kumbuulirako ku aya wa kitiibwa Allah yatusiimiriramu obusiraamu
aya yakusatu suratu almaida aya ya kusatu suratu al-ma'idah Allah gamba al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina rwaliro nzijuzza ekyingira kyange kumwe akmaltu lakum dinakum rwaliro nzijuzze dini yammwe wa atmamtu alaykum ni'mati nekyingira kyange kibajjuzzaako wa raditu lakum al-islam dina era mbasiimidde busiraamu nga yeddiini yammwe tusaba Allah atusiimire obwo era tusaba Allah butuwangaalizemu atuttiremu
barakallahu fikum sheikh agamba nsaba kunsomera ku hadithi agamba nti nsaba kunsomera ku hadithi omubaka mwe yatugaanira okuzimba kubijja n'okuziika okumpi ne masjidi hadithi weri Ummu Salama wagenda muhabasha yasanga abantu bayo bakabona abakatuliki bali omuwaafa bamuziika kuki bajjabuuza owekitiibwa nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam namugamba nti abantu beeri nga bakabona baabwe baziika kuki babaziika ku kwekereziya zaabwe oba ku mizikiti gyabwe kyabaga nti ulaika shiraru nnaasi tunuya statement ulaika shiraru nnaasi abo bye bitonde bikyasinza basakyasinza okubeera ebibi zaalika iza maata minhum azzaim bwebafiirwa omuntu omukulu omukungu ittakhazu qaburahu masjida kabuli ye bagiteekako omuzikiti oba bagiteeka ku muzikiti oba bazimbawo omuzikiti kibeere nakijjukizo kyava baga nti ala la tattakhizu qaburi masjida bannange temufuulanga kabuli yange omuzikiti inni anahaakum an dhalik nze mbakibaziiza Muhammad sallallahu alaihi wasallam fauka ma qala alaihi salatu wassalam saba Allah tutaase embeera ewo eri wano sanga n'emizikiti eminene emikulu nga giriko kabuli kyokka abanene baako tebafaayo oba ebyo bigambo bya nabbi tebabitunuulira simanyi osanga nga tebafaayo balese kabuli kuki beekwasa ensonga ezitaliiko bujulizi
barakallahu fikum agamba nti okusala ebirevu kiri haramu nga bwe guli ku kukweyeza oba oyingiridde sunna y'obutonde ng'ate nabbi yakyogera kyabuwumbwa butonde bwa busiraamu okukuza ekirevu era nti ashiru min alfitra ebintu kumi allah yabitubumbirako ng'abasiraamu wazakara mina alkhitam nabbi naayogera ku kibaita ki
okukomola
naayogera ku juzu shawarib
kendeeza ku masurubu
natfu libt okukunyuula obwenkwawa halku li'ana okulongoosa private parts zaffe naayongera ku ifau liha okulekako ebirevu byaffe beewuunyisa abantu abamu abalowooza nabbi yayogera ebintu bino nga talina mulamwa n'omusango omusajja omukulu omusiraamu ekirevu akisalako kitegeeza obutafaayo ensunna ya fitira ya bubumbwa bw'abasajja abasiraamu ama omukyalo omusiraamu fala ye bwanewe bujjako buzza shariyemu ga bujjeko nensunna y'obutonde bwaffe ng'abasiraamu katulaba olwanyisa obutonde subhanallah nabbi sunanu lfitira sunna yabuki
yabutonde
tyabutonde yabubumbwa nabbi mirundi mingi nga gaa nti khalifu lmajusa
waukane
kuba shiriko khalifu lmushirikina khalifu alnasara walyahud afu lliha mulekeeko ebirevu wajuzu shawarib amajusuulubu gano mugakole ki kati kitegeeza nti kino butonde bwa muntu omusiraamu nga weera olubuulaba okutayirira bubumbwa bwa muntu omusiraamu nti akola ki atayirirwa wallahu ta'ala alam
barakallahu fikum
mu butuufu tubeebaza baganda baffe abatugoberera ku mukutu gwaffe guno omuganzi ogwa Rawda Islam Media mwebale kutufuula bannamba emu
banange feje tuli eno tugamba barakallahu fikum kubanga mutufudde abantu abenjawulo obutufu wonna wonna wolaga rauda islam media mana watu yeri ku mimwa gy'abantu banange mbakubiriza baganda bafa abafunye ku misomo gino mutuyambe ko mubeerenga mugisindikira n'abantu abalala mwana watu ogenda kubanga akoze saddaka ogenda kubeeranga akoze saddaka emisomo gino beeranga ogisindikira ku bantu abalala nabo babeerenga baganyulwamu embeera efaanana ku bwetyo agamba nti assalamu alaikum wa rahmatullah agamba nti omushiriku nga yeeyita omusiraamu bwakola emirimu emirungi bwakola emirimu emirungi nga hijja n'okuzimba emizikiti bwamala ne yeenenya n'ava mu bushiriku empeera z'emirimu gye omuli n'eswala zimuweebwa
ebigambo by'abawalimu bingi ku nsonga eyo abamu balaba nti bisobola okumuddira aba ne balaba nti la waaki nti shiriki omuntu yenna aba amukoze akutulamu buli kye wali okoze kyonna akikola ki akizikiriza akizikiriza ne kiggwaawo lwobaolaba allah yagamba ku bannabbi nti la in ashraku baba kubanga baakola shiriki layahbatanna amaluhum emirimu gyabwe gyali badde kikola ki gyali badde allah agizikiriza gyonna so omuntu yenna akola shiriki emirimu gye gyonna allah agikola ki agisaanyaawo n'atandikira ku ki ey abamu ku bawalimu balaba nti waba akoze ettawuba oba oli awo allah ayinza okukola ki kubanga al isilaamu yajubu ma qabula isilaamu bumusonyisa byonna ebikoze ki naye abamu bagamba nti ekyo kye yali ategeezaamu akusonyiwa allah shiriki bukaafu bubadde okola n'otandika buki
n'otandika buto
otandika bupya
wallahu ta'ala alam barakallahu fikum abalabi baffe abalungi ebiseera ebisinga akadde ke kasinga okutukwata naye nga byo ebibuuzo mu butuufu tubirabira ddala nga biyitirivu mwe bali kutufuula bannamba emu mu butuufu sheikh
enam
akadde ko katuliiridde empinga
omutaka
wejjokolera atuli bubi naye ebibuuzo bino byo mu butuufu tebirekeka agamba nti nno omusiraamu ono agamba nti oluusi afuna abaasaala n'atuuka n'awulira ng'omutwe nga tegukyategeera oluusi yali asaala sunna agenda okutegeera ng'ali mu ddwaliro tamanyi buzibu bw'alina
atuukirwako embeera eyo bwafuna chansi essola addemu agikole ki
addemu agisaale atuukiddwako embeera eyo
lwaki nti rufia al qalam an salaati kalaamu allah yagikola
yasitulwa ku bantu basatu
naye mu bo mulimu n'omuntu azirise yoyo hatta yafiika okutuusa ngaakoze eki
ngazengulu
wadde engulu adde mwasaali wallahu ta'ala alam
barakallahu fikum agamba nti is a woman allowed to say salam to men on the way or neighbor man
salaamu eri mashuruu fi lbidaaya salaamu emanyikiddwa nti allah tabaraka wa ta'ala yagitubagako era owekitiibwa allah tabaraka wa ta'ala yagamba nti ya ayuha allazina amanu la tadkhulu buyutan ghayra buyutikum
hatta
tastanisu watusallimu
ala ahliha
bange mwabakkiriza toyingiranga ennyumba etali yiyo okujjako ng'okonkonye notoola salaamu allah naga nti wa idha dakhaltum buyutan fasallimu ala anfusikum naye bwe muba mugenze mumayumba gammwe mwetolere
salaamu
nabbi naga nti afshu salaama bainakum musaasaanye salaamu wakati wamu kitegeeza nti salaamu eri mashuruu
omukyalaakkirizibwa
ogitoola n'omukyala akkirizibwa
n'omusajja asobolawabula
abawalimu abamu baalaba nti iza khifna alfitina bwe tutya ki ebikemo nti abantu bayinza okuyitira ku salaamu ne bakola obwenzi
ne balaba nti omusajja mu mbeera eya fitina teyayitulidde mukyala salaamu ddala ng'amulaba mukyala akyali muto teyali mutolidde ki salaamu n'omukyala teyali tolidde musajja ki salaamu mu mbeera eyo naye nga tewali bujulizi bwonna bugaana abakyala kutolera
abasajja salaamu
wabula aqwalul ulama ze bwezitu bwezakola ki bwezajja wallahu ta'ala alam
barakallahu fikum sheikhe ngenda kusaba mu butuufu akaddeko katuliiridde empinga mu mbeera efaananako bwetyo naye kano tekalekeka sheikhe amasomero go gaddamu naye tulina baganda bafe abannassale basomesa abaana abato wekiraba balina chats zino ze bagula mwana wattu ne bazitimba mu kiraasi chats ezo zibaako ebifaananyi by'abantu n'ebifaananyi by'ebisolo ebintu ebirimu emyoyo wekiraba kakati ebibuuzo biringa bibiri ku nsonga eyo ekisookera ddala ndi muzadde nkiguze nkitadde mu nju chati efaananako bwetyo ndi musomesa nkiguze nkitadde mu kiraasi nkole ntya
okusooka kwa byonna bisobola okukozesebwa mu taalimiya singa bino wammanga oba amateeka gano wammanga
gakoleddwa
gagobererwa ekisookera ddala bwe kibeerako nga kya muntu oba kya bintu ebirina emyoyo okusangula feesi okusangula feesi nga bwe kyajja mu athar egamba nti assuratu alwaji assuratu lwaji kyebayita ekifaananyi ye feesi eno ekyokubiri alla tualliquha illa lilhaaja obutabitimba okujjako nga waliwo obwetaavu obutabitimba okujjako nga waliwo
obwetaavu
biteekebwe gye biteekeddwa lwaki nti malayika teziyingira mu mayumba mulimu biki bifaananyi yadde embwa saba allah asaasire ya rabbi
sala llah alafu walafi seeka kati waliwo ng'ebyennyanja bibiri n'emyoyo ebisolo nga elefanti oba yenjovu
byonna ebyo buli ekirina omwoyo
tusiige wali eri tusiige mu maaso
awali ekigundi kyabyo amaaso gaabyo
amaaso gaabyo barakallahu fikum mu butuufu abalabi baffe abalungi crowd islam media tubeebaza okubeera nga mu butuufu mutufudde the number one social media platform in the world asheikhe tufuna calls okuva mu bantu ab'enjawulo really nga ba appreciatinga oba be baganda baffe ab'ekibuga
mashallah
waliwo muganda waffe senyange yangambye nti no sheikh abbas senkuba sonko mundabiri mukwano gwange oyo mwagala nyali lwa mata waffe muganda wange jaliru akubidde akasimu ng'ali mu kuvuga agenda bukomero naŋŋamba nti no nambira seeka abbas mu butuufu mwagala era ŋŋenda kudaubirinakolaki so nabwe kityo mutufudde abalabi baffe abalungi mutufudde the number one media platform in the world bannange baganda baffe abali mu diaspora abali mu UK abali ludda wa mu America abali e Canada abali e New Zealand nga mutugoberera bannange you are the best mwe mutufudde kino kyetuli tusaba ow'ekitiibwa Allah nammwe abasiime kubanga kubeera nga mwana wattu naawe weetabye mu kkoosi eno ey'okubeera nga tutuusa eddiini y'oweekitiibwa Allah tusomesa eddiini y'oweekitiibwa Allah gwe mulamu omukulu ogwa Rawda Islam Media ogw'okusomesa eddiini y'oweekitiibwa Allah Rawda Islam Media teri mu njawukana esomesa busiraamu nabwe kiti abooluganda ab'ebitiibwa bannange tubeebaza olw'ensonga efaananako bwetyo sheikhe twebaza abazadde abatuleetedde abaana
obungi
mu butuufu wano we tuli ku mukono Islamic naye ne kaakati abazadde bakyajja bannange abazadde abatufudde ensonga ey'enjawulo okubeera nga mwana wattu mukono Islamic Institute mugifudde ensonga mugifudde ansa y'okubeera nga abaana bammwe bakola ki basoma ne Alhuda Junior School namuyenje naye bakoowoola nti mutwale abaana tetunnabakujjula
tukyetaagira ddala abaki abaana mu mbeera efaananako bwetyo, tukyetaagira ddala abayizi bajje basomesebwe, bajje basome eddiini ey'oweekitiibwa Allah ate nga bwe basomesebwa ne sayidi eri eyaffe eya academics mu mbeera efaananako bwetyo. Twebaza baganda baffe ababadde ku kamera
waliwo kintu naye tujja kukijjula ndowooza mulundi gujja, naye tuyinza okukikoonako akatono kikwatagana ne umura.
Sheikh, nja kusaba oyogere ku ddoboozi kubanga
waliwo ekintu nga kikwatagana ne umura, naye tujja kukijjula omulundi ogukola ogujja kuba kyetaaga twongere okukibanyonnyola. Bannayuganda bangi oluusi tebamanyi mpeera ziri mu kugenda kutuuka ku nyumba ya Allah, tebamanyi bw'ogendako ku nyumba ya Allah kijja ne umura. Abantu okubeera bw'oba obigoberezeseza nabbi yabyogerako ki tebabimanyi. Hakati olw'embeera eyo ne tusalawo abantu abo tubateerewo embeera ebanguyiriza okubeera nga bagenda okukola ki umura, era twamaliriza okukola umura ne hijja, twamaliriza sitepu yaffe esooka insha Allah oluno omulundi gwe ngenze ne muganda wange Khalidi, ne tubeera nga twaweereddwa olukusa olukola ki olugaba visa. Kampuni yaffe yaweereddwa olukusa olugaba visa omulundi ogujja, ngenda kitemaatema babuulire n'ebiseera insha Allahu taala bye tugenda okugabiramu ki visa. Nsonyiwe bannange, wetukolera twetooloddwa abatali basiraamu ababeeramu n'ebintu ebiwogganaggana bwebityo, tusaba Allah tabaraka wataala atutaase bubi bwabyo era atutaase n'abantu abafaanana bwe batyo obubi bwabwe. Barakallahu fikum, jazakumullahu khair.